guddiga doorashooyinka heer federaal isagoo gudanaya waajibaadkiisa qaran ee loo igmaday ilaalinayana hannaanka iyo habraaca heshiisyada doorashooyinka kuwaasoo sal u ah inay dalka ka dhacdo doorasho hufan oo natiijadeeda la isla aqbali karo lagana fogaanayo dhammaan wixii geeddisocodka doorashooyinka carqalad u keeni kara ayuu guddigu wuxuu halkan eedeymo ugu soo jeediyey guddoomiye maxamed xasan ciro in guddoomiye maxamed xasan uu ku xadgudbay ama xadgud joogto ah uu ku hayay sharafkii iyo karaamadii guddiyada doorashooyinka inuusan wax wada tashi ah la samaynin guddoonka iyo guddiyada intiisa kale in uu lumiyey madax bannaanidii guddiga doorashooyinka islamarkaana baalmaray xeerarkii guddihoosaadka u yiilay iyo habraacii guud ee doorashada dalka inuu iska qaato go'aamo khatar u keeni kara doorashada oo aanu guddiga waxba ka ogeyn kuna matalin inuu sabab u noqday guddoomiyuhu inuu xumaado xiriirkii ka dhexeeyey guddiyada dhexdooda iyo golaha wadatashiga qaranka wada shaqayn xumo u dhexaysa guddoomiyaha iyo guddiyada doorashooyinka siid guddiga xalinta khilaafaadka iyo golaha wadatashiga qaranka waxa ay isla qaateen go'aanka markii uu guddigu arkay qiimeynna ku sameeyey culayska baaxadda leh ee doorashada markii uu arkay xadgudubka iyo kutakrifalka awoodeed ee guddoomiyaha markii uu arkay inuu ka tallaabsaday qodobada 13aad fuqrooyinkiisa 3aad-4aad ee xeerhoosaadka guddiga markii uu xaqiiqsaday in guddoomiyuhu fulin waayey qodobka 7aad fuqrooyinkiisa 1aad-3aad-4aad iyo 6aad ee xeerhoosaadka guddiga markii uu eegay kala aaminbaxa iyo kalsooni darada ka dhexaysa guddiga xubnaha guddiyada doorashooyinka iyo guud ahaan inta doorashada ku lugta leh markii uu ogaaday xiriir xumada guddoomiyaha iyo guddiyada kale ee doorashooyinka ee golaha wadatashiga qaran markii ay u caddaatay in horay guddoomiyaha loo siiyey digniin af iyo qoraalba ah sida uu xeerhoosaad ka dhigayo markii uu arkay inuu ka dhaga adeegay dhammaan talooyinkii xubnaha guddigu ay u soo jeediyeen kuna sii socday xadgudubka iyo kutakrifalka xeerhoosaadka iyo xeerarka kale ee anshaxa doorashooyinka wuxuu guddigu garwaaqsaday maadaama ay tahay doorashadu mas-uuliyad wadareed culays badan oo la rabo dalka in laga samata bixiyo sida ugu dhaqsiyaha badan guddigu waxa uu isla garwaaqsaday in guddoomiye maxamed xasan caqabad ku yahay geeddisocodka doorashada oo aanu sii hogaamin karin guddiga ama doorashooyinka guud ee dalka sidaa daraaddeed markii loo qaaday codka kalsoonida oo xubnihii xaadirka ay u qaadeen sida uu xeerhoosaadku qabo waxay kala laabteen xilkii guddoomiyenimo si waafaqsan xeerhoosaadka uu guddiga qabo.